no papa. Yes, I'm not too smart, but I can lift everything, yeah. Myself and I. No.
I praise music, baby.
I need 1 minute. This time I'm in it. Yeah, I'm on it. Google killer sentence. Stress, nice dreams. Don't lose that size success. That's one with him, cause I think I don't mind the rest. Wake up, see the kind of life that I'm living. Make up, think of Gucci Louis, what's the meaning? Break up, wanna sip a lead, kiss a shilling. Me, I'm fade up, and for God's sake, I be chilling. Look on it now, and I saw Philly to conjure. Na figure me out, let them to so get the star. She does not know how, now my seller took a da. Leon, wanna look out, see no value, can be that. She in a car with no idea, nah. Kilisha duma, box of wasi delia. Dama nele tengo, bada tuyo kuzaliwa. Sina nyama, chenga chenga, sina jero, sina mia. Mistari na kuji, na kate na kuwa low. Natuwa sedaka, zabate na kangaroo. Nachepa marapa, buguru ntu karia kou. Nafsi nasema tapata, nyingine sipati ngo.
I'll be struggling, I'll be struggling.
Kiko complicated, right. Mwona sukumo na posema I might. You alishizama mbela kuna flashlight. Mitikasi mesha boma, au nikabe midnight, huh? Heart attack, chakula cha myself and I. Na kilaga mpaka kili na semaga bye. Nimechoka mwela kilu kwali, nimechoka mai. Sina nguvu za jasiri, still I never wanna cry. One track on con, doto zali nacha. Kila niki walk hard, navuja pakacha. Maskini ushaniza na ushanipakata. Sina nyimbo za furaha, uzuni kwangu pacha. Kwa mwendo pole pole, sifiki na kuwa slow. Napigwa vidole vya macho mpaka vero. Still the pain, we be rolling deep inside to my soul. Nina hustle mpaka morning, wanna need to chemical.
Maisha kadiliki, we bang with the nature. Kila siku ni mekiki like whoop. Maisha ni muziki, lecheza kwa step. Ganda fresh you a beat like whoop. Maisha ni visiki, unavigonga leo. Kesho pata yoridiki na ukizoom, zoom. Maisha ya shikiki, tunacheza tik tak tak. Kaa kwenye kiki like whoop. Tunakaa kwenye kiki.
Music, baby.
You stupid old beats.